kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Nasogea mbele zako Mungu wangu, nitende muujiza ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Nakuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Nasogea mbele zako Mungu wangu, nitende muujiza ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Alichukua furaha ya moyo wangu, rudisha furaha ya ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Alinyang'anya ndoa yangu ikaenda, rudisha ndoa yangu ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Alinyang'anya kazi yangu nikafukuzwa, kaniacha masikini, rudisha baba.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Shetani alizuia baraka zangu, nitende muujiza ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Shetani alifunga uzazi wangu, nipatie watoto ashuhudie baba.
Kuja kwako baba, nitende muujiza
baba, nitende muujiza
ashuhudie. Nitende muujiza ashuhudie
baba, nitende muujiza
ashuhudie. Nitende muujiza ashuhudie
baba, nitende muujiza
ashuhudie. Nitende muujiza ashuhudie,
tabu ziondoke kwangu
ashuhudie. Nitende muujiza ashuhudie,
furaha irudi kwa nyumba yangu
ashuhudie. Nitende muujiza ashuhudie,
kazi irudi mikononi mwangu
ashuhudie.
Yote alivyoninyang'anya
ashuhudie. Nitende muujiza ashuhudie,
arudishe furaha yangu
ashuhudie. Nitende muujiza ashuhudie,
arudishe uchumi wangu baba
ashuhudie. Nitende muujiza ashuhudie,
arudishe afya yangu baba
ashuhudie. Nitende muujiza
alisema sitoweza kubarikiwa, nitende muujiza ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Shetani alileta aibu kwangu, rudisha heshima yangu ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Alisema sitoweza kubarikiwa, nitende muujiza nibarikiwe.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende ashuhudie.
Shetani alileta laana kwangu, ondoa laana kwangu ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Aliniletea magonjwa yakanitesa, ni kwenye Mungu wangu ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Aliniletea magonjwa, sina amani, rudisha amani yangu ashuhudie.
Kuja kwako baba,
utajiri wangu ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Shetani aliharibu watoto wangu, rudisha nafasi zao ashuhudie baba.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Shetani aliharibu uchumi wangu, rudisha uchumi wangu ashuhudie baba. Nitende muujiza
ashuhudie. Nitende muujiza ashuhudie
baba, nitende muujiza
ashuhudie. Nitende muujiza ashuhudie
baba, nitende muujiza
ashuhudie. Nitende muujiza ashuhudie,
tabu ziondoke kwangu
ashuhudie. Nitende muujiza ashuhudie,
furaha irudi kwa nyumba yangu
ashuhudie.
Baba,
muujiza ashuhudie,
kazi irudi ahadi mikononi mwangu.
Nashuhudia nitendee muujiza.
Yote alivyoninyang'anya. Arudishe furaha yangu. Arudishe uchumi wangu
Baba.
Arudishe afya yangu Baba. Nitende muujiza. Baba nitende muujiza. Baba nitende muujiza. Tabu ziondoke kwangu. Furaha irudi kwa nyumba yangu. Kazi irudi mikononi mwangu. Yote alivyoninyang'anya. Arudishe furaha yangu. Arudishe uchumi wangu Baba. Arudishe afya yangu Baba.